machoni wako uniliza. Oh baby, hata nkigiza naisha kucheka, cheka jinsi moyo ulivo teka. Labda itoke miujiza ama iwe japanga Jesus. Since ever met you, them say look so much you, baby. Watameza, watatema, watabeza, watasema. Ojua, likiwa kalikizama. Still I love you mpaka kiyama, baby. Hold my hands, don't let it go. You're the most beautiful girl I know. Shazi pima hizi sifa hape wagwi mtu angali mzima. You're so beautiful, you're so beautiful, baby. Wendo menitoa kwa mabonde na milima. Acha ni kupe sifa zako ingali mzima. You're so beautiful, you're so beautiful. Watameza, watatema, watabeza, watasema. Ojua, likiwa kalikizama. Still I love you mpaka kiyama, baby. Hold my hands, don't let it go. You're the most beautiful girl I know.
Comics.